Amahubo 18 verse 1 wathi ngiyakuthanda Jehova mandla ami. Verse 2, Jehova uyidwala lami nenqaba yami nomkhululi wami, uNkulunkulu wami uyidwala lami engiphephela kulo, nesihlangu sami nophondo lokusindiswa kwami, inqaba yami ephakemeyo. Verse 3, ngiyamemeza kuJehova odumisekayo, ngisindiswe ezitheni zami. Verse 4, izintambo zokufa zazizungelezayo, izikhukhula zokona zangethusa. Verse 5, izintambo zasendaweni bafileyo zangizungeza, izihibe zokufa zangehlela. Verse 6, ekuhluphekeni kwami ngambiza uJehova, ngakhala uNkulunkulu wami, walizwa izwi lami esethempelini lakhe, ukukhala kwami phambi kwakhe kwangena endlebeni zakhe. Verse 7, umhlaba usuzamazama wadikizela, izisekelo zezintaba zathuthumela, zagubhuzela ngokuba ethukuthele. Verse 8, kwenyuka umusa emakhaleni akhe, nomlilo odlaya emlonyeni wakhe, amalahle avutha kuye. Verse 9, wathobisa izulu wehla, ubumnyama buphansi kwenyawo zakhe. Verse 10, wakhwela phezu kwekherubi, wandiza, washweza ngamaphiko omoya. Verse 11, ubumnyama wabenza isibekelo, idokodo lakhe limphahlayo, amanzi amnyama amafu anzima. Verse 12, ekhazimuleni okuphambi kwakhe amafu akhe abanga phambili, isichotho namalahle avuthayo. Verse 13, uJehova waduma ezulwini, ophezu konke walizwakaliswa izwi lakhe, isichotho namalahle avuthayo. Verse 14, wathuma imicibisholo yakhe, wabaquzula nemibane eminingi, wabadidizelisa. Verse 15, kwase kubonakala imisinga yamanzi, isele zomhlaba zambulwa ngesijeziso sakho Jehova, ngokufutha komoya wamakhala akho. Verse 16, waselula isandla sakhe ephezulu, wangibamba, wangikhipha emanzini amaningi. Verse 17, wangophula esitheni sami esinamandla, nakubona bangizondayo ngokuba base bengahlulile. Verse 18, bangihlasela ngosuku lwesigemegeme sami, kepha uJehova waba yinsika yami. Verse 19, wangiphumisela endaweni ebanzi, wangikhulula ngokuba ebethokoza ngami. Verse 20, uJehova wangivusa ngokulunga kwami, wangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami. Verse 21, ngokuba ngisigcinile izindlela zikaJehova, angimukanga uNkulunkulu wami ngokushinga. Verse 22, ngokuba yonke imithetho yakhe yayiphambi kwami, neyimiso zakhe angivumanga ukuba ayisuse kimi. Verse 23, ngangiphelele kuye, ngabuxwaya ububi. Verse 24, Jehova esebuyisela kimi njengokulunga kwami, njengokuhlanzeka kwezandla zami phambi kwamehlo akhe. Verse 25, othembekileyo uyazibonakalisa uthembekile, umuntu oqotho uzibonakalisa uqotho. Verse 26, ngohlanzekileyo uyazibonakalisa uhlanzekileyo, koyisigwego uyazibonakalisa unenkani. Verse 27, ngoba wena wabasindisa abantu abathobekileyo, kepha amehla abaqhoshileyo uyawathobisa. Verse 28, ngoba wena uyokhela isibani sami, uJehova uNkulunkulu wami uyakhanyisa ubumnyama bami. Verse 29, ngoba ngawe ngahlasela impi, uNkulunkulu wami ngingeqa ugange. Verse 30, indlela kaNkulunkulu iphelele, izwi kaJehova lihlanzekile, yena uyisihlangu bonke abaphephela kuye. Verse 31, kuba ngubani onguNkulunkulu ngaphandle kaJehova? Ngubani oyidwala ngaphandle kwaNkulunkulu wethu na? Verse 32, uNkulunkulu obhincisa amandla owenza indlela yami ilunge. Verse 33, owenza izinyawo zami zibe njengedluzelakazi, angimise emagqumeni ami. Verse 34, ofundisa izandla zami ukulwa, kuze izingalo zami zinsale umtsalo wethusi. Verse 35, wena unginikile isihlangu sensindiso yakho, isandla sakho sokunene singisekele, nobumnene bakho bungikhulisile. Verse 36, amabanga okunyathela kwami uwandisile, amaqakala ami awaxegi. Verse 37, ngazixosha izitha zami, ngazifica angibuyanga ngingakaqedi. Verse 38, ngaziphahlaza zaze zahluleka ukuvuka zawa phansi kwenyawo zami. Verse 39, wangibhincisa amandla okulwa, ababengivukela wabathobisa phansi kwami. Verse 40, wangifulathelisela izitha zami, nabangizondayo ngabaqothula. Verse 41, bakhala kepha kubangakho osindisayo nakuJehova, kodwa kaze aphendula. Verse 42, ngabaxolisisa njengothule emoyeni, ngabalahla njengensila eyidaladini. Verse 43, wangikhulula impini zabantu, wangimisa ngaba inhloko yabezizwe, abantu engingabaziyo bangikhonza. Verse 44, banele ukungizwa njengendlebe, basebengilalela, abafo bazithoba phansi kwami. Verse 45, abafo babuna baphume enqabeni zabo bethuthumela. Verse 46, uJehova usekhona, malidunyiswe idwala lami, makaphakanyiswe uNkulunkulu wensindiso yami. Verse 47, uNkulunkulu onginikile impindiselo, wathobisa izizwe phansi kwami. Verse 48, ongikhululile izitheni zami, yebo, ongiphamisile phezu kwabangivukelayo, wangikhulula kumuntu oyisidlwangudlwangu. Verse 49, ngalokho-ke ngiza kubonga phakathi kwabezizwe, Jehova, nginikubele igama lakho. Verse 50, uyenza insindiso ibe nkulu enkosini yakhe, uyenza umusa ogcotshiweyo wakhe uDavide nasenzalweni yakhe kuze kube phakade.